Tun Radoni VOA Sagantafa no Ramote. Radoni VOA Sagantafa no Ramo, with a Kaji Matat, Delgal Satila Maraka, Aksati Sadi, Metrobandi, Demilama, Demishani, so Domitokra, Washington DC, Rasani Dabarsin, Yayu Delgam. Cuma polin tesan negara, amajin sudah mikok berkumpulan maaf di dama kesejir. Radun video esakan tafan romo nail saati fi metro bandir raja kasujir tani. Ani ni, sora lahit.
Kanu dudu biswan tuju behurati matanu du virusin corona jad amu dunia sudah cisata ujar men fayad dunia kekacis.
Virus ini kanaga mati nam kumku dan cara irat tergan. Beratoti Ethiopia China gudin ukubi hun kesat tergan tani university kes jirani ayeba undan denu mergabital len university johani jirani acilam dubif. Abi Mirgilman namati fal Mamanest International ifs iyo tan baaseeni Ethiopian falan nonduratti de garto tabawo jalani tinam heddu walti qabani hidu jirani jade kaysumattu iyo Oromia gamidiyati if gam kibbat na makkamatt walti gurani hidu jirani jade wan odu qam keesa haktoko odu jala tujugennutten
virusin hara China keesa kai kan corona jedamu addunya rafaqaunsa Imahatatama kan egum safaya sadar kad dunya tijat curan jarman safaya ad dunya akhe kacchi sejra. Pulcins Trump lelam mewan Amerika gara China takkan imal le akhe kacchi sejra. Menteri Indonta ala United States ifsa imalat orku kasadar ka arfa faba sejra. Britain har virus insun biyeshe ke sattar gamu gabas teti mati to kuke sana monila mak abamu virus in corona ke sattar gamu anggo negum safaya England. Chris Wheaty beksaniru. Namonila manual anse egum safaya kanadafut atajuru jaran. Hindi Philippines le virus in kun kabiye sani ke satt argamu beksisani. Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, Nepal, Singapore, Korea kibba, Thailand, Tokuma, Emiratota Arabaf. Vietnam le virus in kun biye sani ke satt argamu gabasaniru. Gabasa Jeff Custer sorat is.
Coronavirus lukubhara lafuduf. Nam dukub virusi corona kan ratargan harki sagaltami sagali China case nami heddun dukub makambenne lubudabe aga ma tarki sagaltami saddeeti ko fatammo dukub kan taw merkane fetan dukub kunini wal fakkat fulay dutti aga ma ti jatami saddeeti China ala targan yechun dibi ka wal fakkatu na dunya gargara khaysatti nama dibbala maf kudani sadita na lubudabe nam kum kudan calu ratargan China male dukub kunini bi kudani saddeeti khaysatti argan saddeeti khaysa bi afuritti Ukubkan nama tuwal tidabars. Afrankesa, Germany, Japan, Vietnam, Mifi, United States. Maka direktori WHO, daba fayyad dunia jachu. Todros adhanum jadetti. Yo China wal birkaban kunini isumati koyu. Tatulle akke jachisati. Ukubikunin akkamale nama dadabru ujjir. Ad dunyan ukubkanatti kopofte jabette ufra egu malteja, doktor.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus
dukub fayya dunya ya diskana labsu jir virus novel coronavirus kunin bala adunyat wanni kunin bala adunya jenne labsu jirufi wan dukub kunin china male bidibillet labru jirufi jid akanje chunak doctor todros jedetti tana jedanitin ser male amonam kharaya wudo wumal tatulla american bala kun sadar kafre so jettetin namisi china dagu dowat Labi tuan nur ukub Amerika CDC nampu, yo nak kembali jadi duf deh mmmale China raku mmmale jatuh nampi isi damat. Britain ille nampi isi kesa ribkan. Ratar gudu bate ukub ekonomi amma lafhe duh kesat mumulat cujur.
Wae balle sa korona President Trumpin anggora kasulal jise ragat ye sunim berbaat jisu sabab insas demokratoni himanna isan esan balle sa himatamudan desu swakain tan Amerikane saniru jajuran Senator Reparti Republicanu tato kudubataniru Senator Lamar Alexander ibsa kale sa kenlani nakajranit ragat dabalat esu sababan injuru himannan eate ulaga United States herarak abdu akain gunne wa Amerikanae fijran akhera biyat tarkam visri hintane Senatin presidenti taithar rakasuf angu hinkabu jiran. Raganak kalakamuf senatarroni republikanu ta afur demokratu ta afurtami turbat dabalamuk abu. Trump angot seran alafayyadaman himan nanjir jumaat harra ilalamuf jira. Amerikan chicha Ukrainif kabdu haare sushe ministrin danta ala Mike Pompeo har biyette nadawwatan beksaniru. United States, Ukraine, Walabuma, Democracy, but at Nafuk Absorption Got, Chimenashe, Agarsi, Sajet and Pompeon, De Geruf, Chichinutik Amnule, Injijiramujer Aniru, President Trump, President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Mormitusani, Tana President Joe Biden, if Ilmasani Hunter, Kan Company Ukraine, if Ojetan, Akak Orataman, Ibaraka Anjit Amun Himataman, Pompeon in Nada, Wanasani Hara, De Gersawarana, Vietif Kename, Abamusaf, Dawanan, Zelensky, Kan White House, Imakorana Biden, it attack Abachu, Halaniru. Lamiwan Britain kan nen gamta Europa ke sabon barbane biyettin gamticha ke sahmba tu jani kanabdatan ta u beksisan Britain har agalgal sa wala ke sahal kanidur sa kudatokot misensuma gamta Europa Davisuf jirti kunis waggota afur wan taif lola siyasa cima boda yota lamiwan Britain waggota afur tamitor boda misensuma gamta Europa isani ba uf sagale kenan Britain gamticha ke sabon filanno gutu biya lama geggesur an mumbiti ministera biyetti angorra erga kafamani boda United States misaila Iran ra lultota Iraq kesa ra tisuf yalin gotu hamman gawni Iraq misha misaila ittisu biyetti akkasenu eyamanitti abate jira Ministry in Itisa United States, Mark Esper, Pentagonet, Tuta Odufib Sakenanin, Iraq Bra, Eyama Egajir Rajat An, Misaila Itisa Sana, Esa Akkat Aba Murratu Jatamuk Aba, Iraq Le, United States Akka, Itifuftuf, Eyamuk Abdijat An, Odun Galgalakan Afkabukanu.
Kadang-kadang VOA sekarang tak faham orang macam kasut jutaan itu China dabar. Virus ini corona kumre fujinne nama kumhe dua ratus gani biji rukuk kane tergan China godena Wuhan itu godun Wuhan ini lagaf galal le eginam rawaniat turan. Yohanes Salomon godena Wuhan itu University Technology Wuchang kesa Barnot Civil Engineering gi wagasa reso barat. Akhama kesi jira jadetin dubat jalan ne dubis.
Virus ini corona magala Wuhan keset harga me halah keset jurta naib si.
Saat ini kena halah bayi amat keset jira kita mana keset gabung dengan you magari cikgu tu mah guru tu cuma jira mah training gabung jiru bahasa jiru gabani oleh gabung dengan you nyata mata sah gacan jira mah bayi rakenya cuma keset sini jira. Torban itu saya tak kuga bana, ya roga bana sana you. Nyata nalar gunun cuma akadir utsu supermarket ini. Mijurumu nyata tu orang asyik awal ni jiran kasar dia orang tamal ini atau ni kasar bana nalar gunu. Jadi saya ada cah anda boleh bayi ni injuru, mijuru you bayi dia boleh rawat.
Magala Wuhan kesa gara alat token gara kutabiyah token gara dobrat tidak mundan desan.
Mundan desan cuma ama ungkapan gara berada munti. Manu mungkin saya jabor ibu ayah dia, bayi, lensan itu orang ibu ayah itu sudah kesan, ala ama kita orang jero jero juga. Karena walaupun macam tu, tiga orang yang mana, ala kan antara tanah rakyat ni cuma orang raja aja.
Dormi kesan kesan, mau dalah kesan kesan tes.
Dormi kesan, jabani dormi tu korang jero dormi berayu deh undang deh nu, bayi hamar. Arke kini ibu saya buaya dia itu boleh mana, kalau bayi sudah ni, rada cuma kesan lah. Kemudian semua orang ibu syak kaji lah, semua musafir.
Karena fi kita macam isi cak kesan kesan old.
Lehye kagara buja torba darbe ramu tisa morla lehye bonu juro.
Nyata moe sati tolfad.
Nyata room mo ke sati awam utno mo siyo jenna ya. Isuma rede degni ya naga nyata mo toko awam toko awam bra awango nungal.
Ya room mo I magala dem taniwa bitat tan jaratu singe samo afike san dem.
Aka jolete bakabwa kamna namu taba namu fakenya buja tenawa furtu boranda isano mo gara namu ko aniti fida ni awam sata di koche. Barat itu tu baca buat ramai, mana orang rumah sana, lupa kopi esen yang memat. Wanita cah makan guru tu kumuh sahaja, mana orang rumah sana kopi esen ada yang nafsi. Daru kan juli af kopi esen moran berajaru, kan kini anu kopi esen.
Dur corona gati, moratus ini kopi esa.
Duran moranu kopi esa. Amma mesti esen ada yang ini sana, hama kesara. Undum tiga nyomi, am tu tu wanita kan ada wanita si, dormi kesa kerim bayi nanti juga akan digavernu.
Garu barat totasi wajin jiran kesa malah terukubakan awan rataga majuru.
Morake ni kesa baratan amma mati kau majuru. Hube universiti kan jiran majuru. Ati timu baratan tu kuru kufatera. Nama biaya jiran barat. Itu tiawi nama mati kau majuru.
Atamite singgor su arka dekat daya rumo wat timbu ina aja rumo menatim.
Mesha tu kutukunan arka dekat timbel kamera. Yutan ada secondi kurusan ni kecil. uffata kaawwanne gabbaane anumatti dhiifnee ol gallaa qaama keenya dhiqannee iddoo qulqullaa teenyaa waan akkas akkasiidha. Waan tokkotti bunaan harka dhiqachuun dirqama, manni dhiqachuun dirqama, gaafa gabbaanu afaan keenya kafarii gochuun dirqama. Waan akkas akkasiifadha kan isaan itti manamu.
Afaan keessaan funyaan keessaan haguugdu. Amma fakkeenyaaf isiniin bakka bu'an warri gabaa dhaqanis waa isinii bitan dhaqanii mammi'ichuma harkaan qabuun sodaachisu.
Baay'ee sodaachisa yaa waaqumatu nu gargaaree ta'a irra malee wantichoo manatti badaa ofiiganii waan danda'anu miti baay'ee hamaadha waan keessa jiru.
Ituummoo amma gadi ba'uun isinii eeyyamama ta'ee magaalafaa keessa olii gaddeemuu ofii keessa nuun barbaaddu.
Nama barbaadu hin jiru amma ku magaalaa uummatni miliyoona 11 keessa jiraatu keessa itti gabbaanee iyyuu karaa malee waan tokko hin jiru wanti socho'u hin jiru hundumtuu mana keessa dhokate gaara amma. Baay'ee hamaa sababa ta'eef jechuudha. Outbreak isaa jira taatee kana baay'ee faffaca'aa jira dhukkubichi.
Miidiyaan televizyiiniin naannoo keessanii maal haasa'a?
Haala dhimma kanaa irra aannan jedhu jabaadhaa yeroo dhiyootti kontiroolii goona jedhu yeroo ammaatti furmaatii badaa waan jiru miti. Kaleessa nama 170 ture har'a immoo nama 230 galeera kan jedhu. Naa nama 40 dabalee jechuudha. Inni gaddaa nama 30 dabalee kaleessa nama 40 dabalee 30 dabalee guyyaa guyyaatti nagadee jechuudha.
Amma hiriyoota kee hojiin yeroo wal argitu harka wal qabdu?
Walitti yoomsin harka wal qabamu walitti yoomsin walirraa fagaanii deemna waan akkasii jiru.
Bishaan fa'a waan akkasii eessa argattu?
Bishaan ayilaandii guddaa tokko jira isaa tokko bunnaa bakka torban tokko dhugaatii bisa fayyadamnaa kan ittiin qaama dhiqannu immoo qabna mana keessa.
Nyaata akka garaa keessanii dhabuu moo yaada sammuu keessan dhiphachuutu caalaas hin yaaddessa?
Kan inni yaaddaa irra inni guddaan tokkoffaa nyaata jedhamu iyyuu gara fuulduraatti hin arganna wanta jedhamu baay'ee sodaa guddaa keessaarra mana keessaa gabaa'uu hin dandeenye kun saayikoolojikaalii iyyuu baay'ee nu miidhu wanda sodaa baay'ee keessa jiraanna waan ta'eef jechuudha. Yommuu dhukkubichi immoo baay'ee wallachaa jira. Saatii kam dhufee kan barattoota keessa jiran iyyuu hin deemnu. Nama tokko galchee jennaani hunduma keenya iyyuu miidhuu danda'a jechuudha qilleensaan darba waan ta'e. Kanaaf iyyuu lammiileen biraa lammii isaanii baasaa jiru yookiin immoo furmaata wayii kennaafii jiru.
Fakkeenyaaf amma gadi hin baanu jette qilleensuma qulqulluu argachuu rakkina hin qabu?
Baay'ee rakkina qaba. Gabbaanii naannoo qilleensi faana lamaa illee waayyaa miidhu. Yoo mana keessaa afanamanii ta'an sana filannee mataa irra malee nutti tolee miti kan mana keessaa jiru.
Balbalaan bantu foddaan bantu?
Manni barumsaa keenya yeroo darbe foddaa hin bannaan jechaa turanii.
Meeqa taatu yuunivarsiitii san?
Gibbii keenya kan jiran barattoota gara 70-80 natti fakkaata. Meeqa ijoollee baay'een galaniiru isaanii barumsa gidduutti jechuudha. Walii jalatti immoo magaalaa Wuhaan keessa kan jiran barattoota gara 300 kan jiran kan Itoophiyaa.
Gidduutti galanii jettee ega dhukkubichi dhufee moo?
Lakki isaan dura. Erga dhukkubichi dhufee koo namni tokko magaalaa kana keessaa ba'uu hin danda'u. Yaada keenya akka nu dabarsan kan isin gaafannu. Magaalaa Wuhaan kana keessa yoo mootummaan Itoophiyaa nu baasee malee furmaata hin qabu. Haala kanaa itti fufataana.
Garuu amma iddoo jirtanitti embasiin waan isin dhaqqabee isin taasisee qabaa an Itoophiyaa?
Embasiin waan tokko waan nu godhin qabu gaafa gaafannu haala isaa proosesii irra jiran hin jedhu waan tokko immoo maatti furmaata nuun laallee kun akkasumatti callatee mataa irra gaha. Biriteen har'as lammii ishee nama 52 baasteetti itti fakkaata.
Wuhaan keessaa moo?
Waan keessaa Morookoon baasteetti baasaa dhugaan Baangiladeeshis baasteetti natti fakkaatamu.
Dhimma kana kan ilaaleen Chaayinaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa akka ta'an Tashoome Toogaa kaleessa VOA sagantaa afaan Amaaraa irraa Eedan Baqqaleef akka ibsanitti haalli itti yaadamiin uumame kanaan barattoonni Afrikaa hedduun magaalaa Wuhaan keessatti rakkoon isaan mudachuu dubbatan.
Chigiruun lamaqraaf lamakkalaakkan.
Magaalaa rakkoon kun keessatti uumame kana mootummaan rakkoo mudate furuuf akkasumas ittisuuf jecha guutummaatti cufee jira jedhan. Nutis akka diipiloomaatiitti hubachiisa mootummaa Chaayinaa biraa nuu kennameen ituu manaan ba'in mana keenya keessa teenyee hojjetaa jirra jedhaniiru. Jalqaba waa'een vaayirasii kun ega labsamee booda akka embasitti lammiiwwan keenyaaf of eeggannoo gochuu qaban irratti marsariitii hawaasaa irratti gorsaaf dhaamsa ergaa jirra ka jedhan ambaasaaddar Tashoomeen kanas karaa waldaa barattootaa dhaqqabaa akka jiran dubbatan. Mootummaan Chaayinaa amma tarkaanfii fudhataa jiruun lammiiwwan alaa biyya isaa keessaa baasuun barbaachisaadha murtii jedhurra hin geenye. Lammaffaa immoo mootummaan Chaayinaa weerara vaayirasii koroonaa to'achuuf yaaliin gochaa jiru amansiisaa waan ta'eef biyyoonni alaa lammiiwwan ofii amma Chaayinaa keessaa baasuu isa jedhu itutti yaanne wayyaa jedhameera jedhanii.
በተለይ ውሃን ያሉ ተማሪዎች መውጣት የመፍትሄ ጥያቄ አቅርቦልናል።
ኬሱማ በረቶን ውሃን ከሰጅራን Achi ba'u akka barbaadan gaafii mirgaa dhiyeessaniiru nutis Finfinnee waliin dubbataa jirra. Waliigalaan haala jiru tilmaama keessa galchuun gaariidha waan jedhurra Wuhaanirraa gara kutaa biyyattii kan biraatti baasuu yoo barbaannellee kutaa itti geessinurraas ta'e kutaa keessaa baafnurra eehama argachuutu nurra jiraa jedhan. Dubbiin kun wal xaxaa waan ta'eef lafuma jiranitti tajaajila barbaachisu dhiyeessanii rakkoon yoo jiraates karaa waajjira dhimmooti alaa hordofaa akka jiran dubbatan. Hojiin darreen kana achii baasu sirna hordofamuu qabu qaba salphaa miti. Garuu qaamota waajjira alaa kan Wuhaanii fi Hubee waliin dubbanne tajaajila nyaataa, fayyaa, meeshaalee adda addaa rakkinni yoo jiraate akka dhiyeessaniif gochaa jirra jechuudhaan ambaasaaddar Tashoome Toogaa yaada isaanii xumuraniiru.
Aduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii gara keenya laftuu guyyaa walakkaa hamma qophiitee hin eegalle daqiiqaa 15 yaane waan hafe dabara. Qophiitee akka dhageenyeef dubbisne kaardaa irratti Amnesty International ibsi dhiyoota na baaseen Itoophiyaan filannoon duratti nama hedduu abaaboo deeggaran jettee hidhuu jirti jedhu. Keessattuu Oromiyaa gama dhiyaatii fi gama kibbaatti seer malee walitti bu'uuranii nama hidhuu jiranii jedhu. Bulchiinsa Oromiyaa ammoo warra ilmaan namaatti taphateetiin seera dhiyeessa jedhanii yaadumanna maalii fidhan jedhanii tarkaanfamaa irra fudhatan jedhanii gaafachuun waan qalbii nama akka jechuun dubbate. Tsiyoon Girmaatu qopheesse namoota irraa dabalee waan qopheesse jira.
Wixatti dabre kana jechuun amajjii 27 bara 2020 kan maxxansamee ba'e gabaasaan Amnesty International kun miseensota rogeeyyiif deeggartoota dhaabota siyaasaa jumlaadhaan hidhuutti deebi'uun mallattoo yaaddessaa Itoophiyaa keessatti mul'ate jedha. Amnesty Internationalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Teklee waa'ee hidhaa kanaa waa'ee keenya VOA Tsiyoon Girmaaf ibsanii jiran.
ብዙ ናቸው በተለያየና የተለያየ አካባቢዎችን የሚያካልል ነው
ሂዳን ግዱ ከነ ራውወተመ ባየዳ ናኖ ላይ አደዳ ደቀበይ ጅራ ቶኮ ገረ ወለጋ ናኖ ሆሮ ጉዱሩቲ ካንሞ ገረ ጉጂ ሊጣ ከይሰትስ ጉጂ ባከይሰትስ ራውወተመ ናኖ ለንኩን ባየን ሳኒ ኮማንድ ፖስት ጀለት ቡልፈማቱራን ባቲያ መጂ በረኩመ ለማፍቁደ ሰገድራ ጀልቀበ ነሞተ ጁምላዳን ቀበኒ ሂዱቱ ናኖ ለከነ ቱሬ fulbaanaaf onkoloolessa dabre xiqqoo gab jedhee ture amma immoo ka deebi'ee ka'ee fakkaata gujii lixaa keessaa yoo xiqqaate namoota 75tu hidhame horro guduruu keessaa ammoo namoota 35 gujii ba'aa keessattis akkasuma namoonni hidhamuu dhageenye jirra garuu lakkoofsi isaanii waan hin qulqullaa'iniif gabaasaa kanatti hin daballe irra immoo ragaan haaraan nu dhufee jira hidhaan akkuma itti fufetti jira namoonni kun mana murtiitti hin dhiyaatan dawoo seeraan argatan. Yeroo baay'ee sababaan itti dhamanillee ittiin himamuu jedhan Amnesty Internationalitti qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa Fissaa Teklee. Namoonni dhiyeenya kana hidhaman baay'een isaanii kanneen ammaan dura hidhamanii turan ta'ullee dubbatanii jiru.
ብዙዎቹ ሰዎች ባለፉት በዚህ ሰንቀሌ እና ጦላይ ላይ በነበሩት እስሮች ውስጥ ታርጌት ተደርገው ወይም ደግሞ እዛ ውስጥም ታስረው የነበሩ
ነሞኒ ባየን የሮ ደብረ የሮ ሰንቀሌ ጦላይ ሂዳን ቱሬቲ ከነን ሂዳማኒ ነሞተ የሮ ሰነሳችት ሂዳማኒ ኡቱ ይመናን ሴራረቲን ዲያቲን ባቲሌ ለማፍ ሰዲ ቱርሲ ሰማኒ ባሃኒ ነሞተ ከሲ ነሞተ በከማኒት ከንጥዬ ፈቴዳን ኩንጀዱ ኡብፍሳን kana laalchisee ejjennoo dhaabbanni isaanii Amnesty International qabu naibsanis namni hidhamu kamiyyuu sa'aatii 48 keessatti seeratti akka dhiyaatu qabuu fi sababaa itti qabameef akka itti himamuu qabu dubbatan.
እነዚህ የሚፈጸሙት ጥሰቶች ከህግ ውጭ ናቸው። ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ህግንም የኢትዮጵያን ህግንም የሚጥሱ ናቸው። አንድ ሰው ከታሰረ ጊዜ ጀምሮ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት። የታሰረበት ምክንያት
ምርገወን ጠለነማ ጨፍሰመንኩን ጎቻሌ ሴራ አላቲ ሴራ ምርገ ጠለነማ ሰደርካ አዱኛስ ሴራ ኢትዮጵያስ ከነን ጨፍሰኒ ነምኒ ቶኮ የሮቀ መመራ ጀልቀቤ ሰዓት 48 ከሰት መነሙርቲ ጥያቹ ቀባ ሰበባን ኢትቅደመስ ኢትመሙ ቀባ ሃል ኢትቀበሙስ ከበጃነሙማ ሳከንንቱግኔ ከበጃነሙማ ሳከንጉቴ ተውቀባ baay'een isaanii iddoo tokkotti walitti qabamanii ugguramanii jiru mana murtii ittiin dhiyaatan sababaan itti himatamaniif ittiin himamu kan itti himamu shanee jechuu malee kana gootee jirtaa kanatti himatamtee jirtaa yookaan immoo ragaa akkanaa dabarsitee jirta kan jedhu hin jiruu jedhu qorataan mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa kan Amnesty International kun godinaaleen namoonni kun irraa qabaman naannolee hidhattoonni keessa socho'anii naannolee hidhattootaaf mootummaa gidduutti lolli geggeessamu kana wal qabate yo motumman tarkan fi nage gumsan fudanne akkamit nage nye eksisu danda Amnesty International kana kamit tilala jedame gafi diyate fe na debsanis
etata kwalo sindan luna kallas zakayo lai tata
humnoni da tanaka jiran ni begna nanno san rakkon nage nyani jira garu tarkan filen humnota da tanirat fudatamu warra karana ga kara okkaran qamnen yada sani ifsa tanirat fudatamu unqabu isani tiye fachu unqabu kanneni da tani rakko uman addabasani tarkan si fudachu qaban kanaf jecce kanneni da man kan undan nalallu bayyen sani namota magalati namota magala ke sijiratani akkasiste tari yakatirmachu madan garu kanaste dawse irargachun irrenjiru jechu mitijeru bufisa tagle waye namota idaman kana motumma raib sargachu daf yero bayye dedde bisani yalani angawonni motumma bilbilar rajirra nanilallatu command post ilalla tafa kattinjeran karubatan qoratan Amnesty International kun command postin mo esa kajiru yumbe mujeru if Amnesty International jerqa besorban kana arraba silalchise VOF kadebi kennan ittigafataman sabqunnamti party badadina oromia ubutaye denda tabatich mirgadananama kannen akkata kabajana momatqe sutt mirgana momaqab sanirati motumman akkatar kanfi fudatu jejjebe surra maalif tarkansi fudatte jechun kanna magaddisi sujeru
itrosede yallo irmija mangist higgenna higgin makatlo yarerongi kaygiya fanagete kabudayo gar tayajine sirile
tarkanfin fudatama jiru motumman serafi sera eggate kangode male kan seran alate miti namota dimichawlin hariro hinqabne tarimo sochi yokin demse kesati huji kesati dogogoran kanqawaman hinjiran jechun hindandamu jirachu nimalu garu sun qulqullae gaddifamu sanarra kanabe garu seira dabe summa nanno sanajiru hala hawasa rakisa jeqa jiru sirresudaf kangodameda male sanan achitti fedinis hinjiru wanti hojetames hinjiru jechada
oromia litaf oromia kibake set motumman command post ramade umna warana bobbasu satin ummanni nanno sana akka gidrake sejirut komeke totarra diatulalchi sudanis akkana jedano butayen
igin maskeber sizdu besalam wotto besalam magbat indichil maskal yemengis talafinat sele nebere skahunim ehin
sera eksisu ummanni nagambe nagan akka galul ndisisu itigawatam motumma wan tref amma yunas sano so hingodin truke nyaf humni alaste kambiye kesa yonu morme yonu abare gari dajenna nanno sanatigaru hala sukanne saten dalana maratti plastiki chopsa kanguban dalana ma kan ukamsan hadafi ilmo kan bakkata kotti gudedan abboti jolle sani daimatan durat kan ajjesan hojja garajwe summa hama namotrat rawatan to anna sayrajala olu qabujere enna motumman kau sadarka kanan murmin kaunsa kan baye namagaddiji zuda malifi daulantumma sayra kalin kabachifne yojadame kun sirrita jechuda
lola warana motumma fidatto ta warana bilisumma woromo gidduti de majiru lalchi sudan jiratunnanno VOF yadasani kennanifi hayyon dimakanat intalan lolli kun mari karana gatin furma targachu qabajechudan deddebisani dubbatu ittigafataman sabqun namti party bad anna oromia ubutaye danda garu motumman gamakanan ofsa guddadan yale daddabe tarkan fikanatti sene jedu
buzu chigiri yetefetere amarar yetegedele zekochi yelektele siracho
rakon heddu umama ogansi ajifama lamiwon hojisani guyu akain ojenne kannen ibaman akka yala hin arganne baratonni akka hin baranne sanaqofamiti olla kante bulchisananno benishangul garasana namonni jarsummaaf deeman ajjefamani rakko mudate ummanni buqee rakkolen heddu turani sana wantoti egalle akka hin gufanneef yali heddu gonerra lamilen biye ala oso hinafin ajjefamani kan gubatan nijiru sun hundi rakko guddature tausummo waranarra karanagan halota hikun barbaachisa dajere mutumman amanudan hojjeta ture sungaru hindanda amne kanaf kante ejru ummatichi rakko gudda ke sawanjiruf mootummaan isii tarkaanfii fudhatee olaantummaa seeraa kabachiisuu qaba gaaffiin jedhu uummatarraa ka'aa ture hojii uummata hirmaachiseedha kan hojjetame.
Gama biraatiin rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa godinaalee Wallagga lixaa fi Qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhiyeessuudhaan namoonni baay'een gara godinaalee naannoo sana jiranii fi gara Gaambeellaatti akkasumas gara Finfinneetti akka dhiyeessaa jirantu dubbatamaa jira. Walumaagalatti haala Wallagga lixaa fi Qeellin Wallaggaa keessatti mul'atu dhalataa naannoo sanaa amma Finfinnee dhufee jiraatu kan maqaasaa Dikoo jedhu gaafannee akkana jechuudhaan waan jiraattoon achii baqatan dubbatan jedhanuuf ibse.
Kan namoonni yeroo baay'ee haasa'an maayilii waraanni mootummaa humnaa ol jira jedhu naannoo sana irratti komaandi poostiin naannoo sana irra jira lakkoofsa jiraata gadi miti baay'inni waraanaa jedhu. Baay'inni waraanaa kun achi kan inni qubateef tarii warra hidhatanii socho'an yookaan waraana bilisummaa Oromoo warra bosona keessa jiran jedhamu kana to'achuudhaaf ta'uu danda'a. Kana duwwaa miti garuu kan namoonni jiran waraanuma mootummaatu baay'ee nu dararaa'e. Kan namoota miidhan, kan namoota cabsanii, kan namoota reebanii waraanuma mootummaafi jedhanii harka caalu kan isaan balaaleffatanii hanga tokko immoo waraanni bosona kana keessa jirus gara warra mootummaa wajjin quunnamtii qabu jedhee shakku irratti ejjennoo dhokataa ta'e hin fudhataa jedhanii siin dubbatu waan gam lamatti argita. Namoonni kun of sodaatu addanallee dhufanii yeroo kun yeroo beekamaa yeroo itti bunni funaanamudha. Biyya kana keessatti karaa bunni heddoominaan dhufu keessaa kallattiin tokko kallattii Wallaggaa irra garaa jiru. Akkatti gadi baanee buna funaannan dhudhamnee bosona gaadannee buna funaanne nyaata warra bosona jiraniif geessitu jedhuet akkasittiin qabanii nu dararaa. Kanaaf bunni keenya bakkeetti badaa jira. Gogee irraa harca'ee isa har'aa miti. Isa amma keessa jira osoo hin taane fuulduratti ifi namatti hin argamu jedhu dukkana sababni isaa harka caalu qonnaa isa kan qotan oomisha kan biraarraa oomisha bunaa irratti hirkataadha hawaasni naannoo sanarra jiru. Wanta sitti ulfaatu hedduutu jira. Namoonni kun gidiraa guddaa keessa akka jiran maaliif akka adda ba'ee Wallagni kun waraanaan to'atamee qabiinsa akkasii irratti gaggeeffamaa jiru gaaffii namatti ta'u.
Ammallee karaan furmaataa gattaanii uummata waliin marii gad fagoo gaggeessuu fi hidhattoota wajjinis karaa nagaa araara buusuudha jedha Dikoon.
Waraanni jireenya namaa balleessa hin mancaasu. Waraanaan hin danda'amu waanii kaalkuleeshinii dogoggora. Waraananii qabsuun hin danda'amu. Godhamuun kan danda'u kan gargar hin cinne maree uummataa wajjin namoota jajjaboo namoota dhageessii qaban dargaggoota qabsoo kana keessatti hedduu dhiiga isaanii dhangalaasan. Maatii ijoolleen irraa du'an namoota hawaasa keessatti dubbatanii hawaasa keessatti jijjiirama fiduu danda'an abbootii amantaa kan gargar hin cinne yeroo fudhatanii maree geggeessuun ala wanna abdii nama kutachiisu akkasaa yookaan immoo hojii dabeessaa akkasii hojjechuun hanga yerootti wanta injifatan fakkaachuu danda'a. Egaa boriinsaa garuu wanta inni maaliin deebisuu hin dandeenyetu fuula isaanii dura jira. Hawaasni lixaa hawaasa miliyoonaan lakkaa'amuudha. Hawaasa kana fixuun hin danda'amu. Yeroodhaafi haala ammattii kana jirtu qilleensa ishee tasgabbeessinee irra jiranii hafuura fudhachuun hin danda'u ta'a. Dhugaansaa garuu kanarraa fagoodha. Kanaafiti hawaasa kana karaa kamiin iyyuu irratti bobba'anii walii wajjin mari'achiisanii haala kana hawaasuma keessa akka inni ba'u gochuurraan kan baate humna waraanaanis meeshaa waraanaanis karaa kamiin iyyuu hawaasa sana keessatti falatiin fidanii wanna ammatti deeman kana abadan mo'anii hin injifanne jedhanii dubbachuu hin danda'an.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa kanneen armaa olitti ibsanuu kennan mara galatoomsachaa qophiyaarraa kanuma nan xumura. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Dhabuun biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii faardaa tanumaan fidannaa sirbaa Faarel Williams kan dirrisanii kenne nagaan nu bula jennaa qophii boolitii waltajjii kanaa isaa irra jechuu biyya yoo sana fidan immoo sagantaa afaan Amaaraatti ta'an asirraa alaa ta'eef nagaan bulla boqonna dansa qabaachaa. Take a break.